Bavandimwe mwumvise icyo uyu mugani ushaka kutubwira? Imbuto ni ijambo ry'Imana. Izo mu nzira, abo nibo bumva ijambo, hanyuma umwanzi akaza agakura ijambo mu mitima yabo kugira ngo batizera ngo bakizwe. Izaguye ku kara, abo nibo bumva ijambo bakaryemera banezerewe, ariko ntibagire imizi. Bizera umwanya muto, maze ibigerageza byabageraho bagasubira inyuma. Izaguye mu mahwa, nibo bumva ijambo, maze bakigenda, amaganya n'ubutunzi n'ibinezeza byo muri ubu bugingo bikabaniga, ntibere imbuto nziza. Izo mu butaka bwiza, abo nibo bumva ijambo bakarifata neza mu mitima inyuzwe myiza, bakera imbuto kubwo kwihangana. Ni ikibazo kuri wowe ku munsi wa none. Uruwuhe muri iyi migani ine Umwami Yesu yavuze? Umutima wawe umeze nka bwa butaka bwo ku nzira, cyangwa se bwo ku kara, cyangwa se ni mu mahwa, cyangwa se ni ubutaka bwiza?